kushangiria. Waliosema haya wipo na leo yamekuwa. Harusi wanahaiwi leo tunashangiria. Walokwenda kwa waganga kwenda kutupiga dumba, twawambia wrong number. Leo tunashangiria. Adui hana nafasi, ona wataumwa sana, wote wabaya wa nafsi. Wameoana vijana na sisi hatuna wasi. Awabariki Rabbana, waepuke na mikosi. Farida na shangazi Hawa, shangazi Mwanaidi na shangazi Salma. Dada mamu nyote mkishangiria o Madada pape o Ote wanashangiria La 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 la, la.